Yeah, baba.
Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh oh. Morning, morning, yeah, morning girl. Bazaliawa. Ali, billionaire. Mama love you, oh. Ila uwe kwa vile, eh. Itaishi na wewe. Mimi love, mimi love. Oh na 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 ah. Inacha we sherie. Tabaki na nani oh. Mintalia lia. Mintalia sana. Talia lia ah. Mintalia sana. Mana wele weki ama ndo nimechokwa ama umetekwa. Nawaza na kufikiri majibu sipati, na moyo unachosha akili kwa mapenzi ya kufosi. Kupenda pasipo thamani kwangu tabani si sawa, ni bora unipe moyo wangu nifiche. Miswezani na we. Ah, 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 ah. Mwe nani na mwe.